hari jambo rimwe nifuza kukubwira mana yanjye nkuru usumba byose nyemerera rimwe wongere unyumve ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe umviriza amagambo y'uyu mutima wanjye maze ukore ikintu gisha kuri njye hari ijambo rimwe nifuza kukubwira mana yanjye nkuru usumba byose nyemerera rimwe gusa nyemerera rimwe wongere unyumve ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe umviriza amagambo y'uyu mutima wanje maze ukore ikintu gisha muri njye ndaje nongeye kuza mu bwiza nace nongeye kuza mu bwiza bwawe.